Check, one lucky sweet kid, Mr. Music. Penzi mimi nakutaka, nitakupa chochote vile chonataka. Je, urembo wako imeshutuka, dada nakuomba patie dachika. Love tutacheza kama vile vinka, ulewana na we pesa mitaweka. Je, zamba salamasi zamba tomolanga, apesi ya prisansi oye lekanga. Doki zamba salamasi te, wana kutungana zalate. My boss fodo fodo komanda mare. Che, nyakuna anamare. Elemu wechu no anatika winju oh. Nikume anangeyo olope mare. Elemu wechu no anatika winju oh. Changu ni changu, chako ni chako. Chako ni chako, changu ni changu.
Nyakuna anamare. Winu wechu no so anakwere. Vintara mogo chibi bedo pare.
Para machoni za aweki chere.
Imide weka kebe bako kani. Ma ina chela wanga daro nika neni. Imide weka kebe bichito kani. Mama krasin mami.
Nyakuna kudu chere. Uweke bini bangani kumachware. Aneno chodu patutini. Halwinyo pireka wang matere. Benzi wangu osijali. Mitafanya kazi ya jua kali. Hata maisha makali. Osijali mapenzi tutaishi. Yeah, for you love me silali. Nitakuchunga kama sikali. Benjolo prezo kisinja. Aya konsep. Nyakuna anamare. Elemu wechu no anatika winju oh. Nikume anangeyo olope imare. Elemu wechu no anatika winju oh. Changu ni changu, chako ni chako. Chako ni chako, changu ni changu. Penzi mimi nakutaka, nitakupa chochote vile chonataka. Je, urembo wako imeshutuka, dada nakuomba patie dachika. Love tutacheza kama vile vinka, ulewana na we pesa mitaweka. Je, zamba salamasi zamba tombolanga, apesi ya prisansi oye lekanga.
Nyakuna anamare, wenu weju nozo anakwere. Vintara mogo chibi bedo pare.
Para machoni za aweki chere.
Imide weka kebe bako kani. Ma ina chela wanga daro nika neni. Imide weka kebe bichito kani. Mama krasin mami.
Nyakuna anamare. Elemu wechu no anatika winju oh. Nikume anangeyo olope imare. Elemu wechu no anatika winju oh. Changu ni changu, chako ni chako. Chako ni chako, changu ni changu.
Ministre Bon Chance, DJ Jeremy Rojasu, DJ Issa, big up yourself.
Ice cream.